lako limefanya nasikia pia iwe mpole wa mwanzo kasa vijana utukore chiuma jike kona baby mina panike mina panike kama stavate basa kani gazone and if you like my sauti
nakuimbia
sauti ya kinanda mikoko kama shambiki
Missing for you.
Yeah, yeah, yeah.